sandale zinabundwa tu huku tunanyonga mtoto kasima
Yo, DJ Anta on the mix.
Naenda. Sikia.
Yo, DJ Anta on the mix.